Kerali Wakua,
Delia Twab,
yes, the Warangi,
on your
Makana Maramine, eh, 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 eh,
eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh,
Karamado karamu, abu kine kurumanu.
Onyama, 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 on Chineke,
kwanu
eti buzilo we
akochela ma mma kini jaga o
eti buzilo we dio
kwanu wata wanya
buzilo no
ke banyera kaya na ba
eti buzilo no we dio
obu kini kono eche
echi
dio
nizikwa eche buzilo we
dio eva wongo chira hake ni kaga ludi opa gito
eche buzilo we dio
akani leji visaki
Wagon.
Onye na-cheze, 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 on
onugi oke ifufe na onugi mmiri na onugi amaro mi ne mewo kandeli we kijabike chineke bo yewu ga tuwe bo yesem Abraham, Chi Moses, Chi David, Chi Nanuku Elijah, Onye Ma, Yes, I'm worried, Onye Wiwe Nuwambo, Amarambo, Akukore Mubegi, Akukakie, Opa Mwamwa Totofue, Awezi Obu, Akukakie, Opa Nobari Bolari, Don't worry, they are on your wing when you are Gina Kibo. Oh, you mean a Yibo. Oh, what a man, if we be a Marabo, oh, Romana, Amara, Nadi, Yibuji, Zube, yes, it's a Nagi, Amara, Amara, Gina Kibo. ese puro mi
ina gozi nigie ikele kweka apura
imamu
ikaka kweko nye choro mwa weda no digi baraka mwa
aroku gake bi
ikaka kweko nye choro go webya bera kweko la
aroku gake bi
le wandi rera le wandi no namba chine keso narila
aroku gake bi
okwa kine mabubu mura mwa yadi
nduozo
ina gozi onye kwere na gi chine keki wedi ma
Chineke kiwe di ma
Ewe
Chineke kiwe di ma
Ona gozi onyo
Ona gozi ndipwe arena Chineke kiwe di ma
Ondike kwe wagari
Chineke kiwe di ma
Wajana matuke kwe chawa
Chineke kiwe di ma
We waloso wala
Ona gozi
ndipwe arena
Chineke kiwe di ma
Opa kibode jinjim Opa kibike nebele amu Makani maraso tunile keluwa Nani kimara iye nilikire notisi wekea Onye kechara luwa Wekumaya opuro chichi Mande mwegi pila juwa Chineke yese poromgi Ikere ndidi oji Okwa kikere ndidi oja Ike kwara dina chuyuye Chineke Ese purungi Wewe nike charaneluwa Weme koye nibe yao Mano okuru nabu madu neke Yewe ni imitation
Ese purungi
Mani sirike o Chineke onye ebere Soso onye kwere na ma Kine buru zombi razu Onye ebere akagidike Onye amiko chineke mese purungi
ewo
Umununu kalidema
ewo
Bidu tutu kwebukwe
ewo
Wekwe giderwe na bali
chineke mwe gozea Wewe gozea Wesinu anadima Wesinu anadima no
Yes, he that cared for the sparrows
Can even care more for me
Hewe gulebo bibie Mana anya chine kidinaruha Odige kwa kikebeha
Yese puro mio
Ewo Wanye omiko Le wana kosi miridinuwa Ike charazu chinyo ya nimbo kosi Mbona magari Were nefego kufe Akambebu nye kufeke
Mbunyo madolido
Ina gozi onye mwere nagi Chineke kiwe dima Ata majangi mao Ido nandunu kandunwe nandunu kandunu
Chineke kebere
Janu ya mao
Chineke ki